Mwana munnange kyangu ne kugamba kama nze kansuze eno nkukunadde ebigambo byeggamba saagala obigamba abalala olyekanga batuyeekedde muyo omuwala n'olaba lutwale embalira tetulina pulogulaamu juzi lwaŋŋamba mbundu wekukadde ebigambo byalaavu lwabiraba mu nze enkeera waalwo neerundewula wattu ggambo kinnali nduteze mukkubo so naawe baakukaya bwe walinga waakajja nensirika saabikugamba olwo oluwala lw'olaba lusaawo embaliga lulumwa nnyo gwe okuba nange ndeka ndulangira enduwe n'erinnya olwo lutaagala obe nange kiragira olukonyesa ebbina lulinga bisitovu byedda nyenyamu kirulume lwetuge olwo lutaagala obe nange ookanooka bateke ennyini nze ndutumya erinnya lya bukambwe emboozi z'amaloozi leeta ku mmere totukuba pulogulemu oba naliko ebyo byali byadda gaali maddaala okuba gyendi bw'ojoga ensanafu tozitulangamu muleke ono mwana yeeyagale n'ebyo nsalangako yabitegeera yamanya ekikuluma yenze leka muyimbira akayimba agende yeetuge tetulina ddagala lyera kaali kati kalungi akazanyanga kabuuka kalabika ng'omwezi ogwakabonekayo n'alinga amatakekenya ono pulinti muggo gwennyini beera n'abaalagirwera abaali bangeyanga mujje mundabe nze bannanga entambula sirinnya naye luli oluwala lw'olaba lusaawo embaliga nze munnange lwantamadda ndeka ndulangira enduwe n'erinnya olwo lutaagala obe nange kiragira olukonyesa ebbina lulinga bisitovu byedda nyenyamu kirulume lwetuge olwo lutaagala obe nange ookanooka bateke ennyini nze ndutumya erinnya lya bukambwe tinkujengere bone bonna abakunyinzambazambezambe ngana wadde nsiryekuguddeko yakwata omuggo njiwutuleefe ate bano banderewunyambalusu nabo njabalaga ekituufu kyeki byenkwagala leero bebisi byanca ebyenca birinda makafeke kalavu kaffe kampolampola tulumye oluwala olwatulangiranga bebiruye oluwala olwalinga lusaawe baliga agenda bisinga byatome lutunda miyembe ate ngukikawa emiyembe gyannakawuka gyaludibiridde bebi oluwala lwatulangiranga ate gwe lwakulangira ebiriyo lwakulangira embaliga neelusa n'ebiri byewavumanga bebi oluwala olwalinga lusaawo embaliga nze lwanyiwe eno lwantamadda nze mundeke ndulangirira olwali lwagala okwawukanya obufumbo bwaffe ndeka ndulangira enduwe n'erinnya olwo lutaagala obe nange kiragira olukonyesa ebbina lulinga bisitovu byedda nyenyamu kirulume lwetuge olwo lutaagala obe nange ookanooka bateke ennyini nze ndutumya erinnya lya bukambwe